yabete ichane nece ngagile fe nandi melinke
hey.
Oh yeah.
Kile diphini na buyi njengombe ubanfake ngaphansi komhlaba kabe gone lembe uzohlumu uma khula pha khoya yavuyi noma mkhula pha khoya yavuyi usathane besile benibambe ngesandla
usamandla onibizela kuye
isithathe isiqibo yamimpilo somandla izophelela kuwe xa kuvela amaqhini let me tell izolibeka kwakuwe nami ngifuna ubungqini banoyolo manyana bathembele kuwe mna nabo ubungqini uma khula uthe mkhulu bazinikela kuwe
nene yazi kunjani bethethe bavile abantu bethethe emva koko ndashiyile ibhele emva koko ndaqinezeleka yanokhep uyanibamba idepression nobangela ndafila ipressure sakhumbula ndibuyele elalini nginemali ndingenayo nesent ndabe ngapha ndibanjwa ifeni ngxaki zambo zininzi laway babesando sishiya nolebo nabiyeza ndilisela laway amatshiti ndandithembele ngawo abe nawo ejonge into zawo emagxeni ndisilwa ngumthwalo hliziyweni ndibethwa luvalo
yaye yabethe ijane nece Nagile fe, nandi melinke
Kushele itesho Bendi panzi nipine na vu Bendi mkile nipine na bui Jengombe yeah. ubanfake ngapanzi kumshaka Kabe kone lembe uzoshumu Umakula pa koya vui Nita mkula pa koya vui Usatane besile benbambe ngesani
Usamandla onbizela kuye
Isitati lisipipi Yamimpile somandla zophele la kuwe Akuvela maqhini Let me tell Izolibeka kwa kuwe Namu mfuna ubungqini Banoyolo manyana bathembele kuwe Mna nabo ubungqini Umakhulu uthe mkhulu bazinikela kuwe
Ndibonile usathane yasigqibi Silulutha siphela sibancini Kholo lwami ndiliphosa kuThixo Bono wami kuzisa utshintsho Andisafuni ufumana yonkinto Uyasiloba usathane kwefishi Iyakhohlisa nyani intliziyo Sinexesha lofuna uba rich Ndinexesha loziphilela impilo Andinginayo ndihuyo ayikho Andisafosti ndibona ndikhulile Ungaqondi kundibethekisile Kodwa ngoku ndiyavuma ndifundile Kholo lwami ndiliphosa kuThixo Kwihlabathi ixesha lincinci
yayeyabethe Ityane nece
Kwaphela macwe
Nagile fe Nandi melinke
Dispushele itesho Bendi panzi nipine na vu Bendi mkile nipine na bui Jengombe ubanfake ngaphansi kumhlaba Kabe gone lembe uzohlumu Uma khula pha khoya vui Nita mkhula pha khoya vui Usathane besile benibambe ngesandla
Usamandla onibizela kuye
Isithathe isiqibo Yamimpilo somandla izophelela kuwe Xa kuvela amaqhini Let me tell Izolibeka kwakuwe Nami ngifuna ubungqini Banoyolo manyana bathembele kuwe Mna nabo ubungqini Umakhulu uthe mkhulu bazinikela kuwe
Yaye yabethe Ityane nece Nagile fe Nandi melinke